International Rocco. Fanya kama una go dance. I'm the bitch international vocal. Mapo I'm come back. Nenda kama una kata kona. Ponyea kidogo kama una sangarai. Uendani watu wakikona. Chini kama kobe ani kauna delay. You are kukufungulia banda. You are ukija huku mejipanga. You are hauna kitu sishoboke na kanga. You are the sun lord. You lord them. Wametoloka mtaji walikula na faida. Si walifata uroda. Jitupie juru di katika mamamba. Kuwa kama unatoka dojo. Ukosea kodi badman wamba. Dance kama umepigwa dobo. Vile wana babuti tuone. Vile wana kaa uchi tubonye. Vile tunamomba Mungu kidone. Ili baba shuge dubonye. Jitupie juru di katika mamamba. Kuwa kama unatoka dojo. Ukikosea kodi Batman wamba. Dance kama umepigwa dobo. You are kukufungulia banda. You are ukija huku mejipanga. You are hauna kitu sishoboke na kanga. You are the sun lord. You lord them. Kuwa kama unatoka dojo. Ukikosea kodi Batman wamba. Dance kama umepigwa dobo.